Kia ora tātou, ko kura te uatako ingoa, ko te rarawa te aupauri o ku iwi, ko rangiputa te maunga, ko māmari te waka, ko ruane te tangata, ko awarua te awa, ko te kotahi tangata marae, ko pūnairi we hamethi taku kuia, ko Leonard Wall taku karani papa, ko Jane taku mama, ko rauri te ua taku papa no tai rapati, ko whangapia te rohe no reira, e mihi ana kia koutou.
Tēnā rā o atu koe, mihi ana ki tēnā tātai tino rangatira. Mō te hunga kāri te mōhio, ko ai aha waiki tū, he aha hoki o koutou, mahi he aha hoki tō koutou kaupapa.
O, ko hawaiki tū he momo whare tāpere, e hāngai ana ki ngā kōrero o Namata, ngā kaupapa whakahirahira o te wā, me ngā pūrākau e ngā kaupono ana ki ngai Māori. Kei tāmaki mā kaurau mātou e noho ana. Rā ko te take i timatai a hua ki tui, hei tuapapa he whare mōwai mō mātou e noho ana ki te taone nui. Anō nei he whare tāpere mō ngā kaihaka, e hihia nei te whakawhānui ngā whēako i ngā mahi a rehia, a tāne rore, a hine rūhi. Ai, koe rā te whare o hoa ki tū.
He, ka pai, ka pai, mihi ana, kamatū. Keha te hononga a Iwangino, i te mea kua roa te wā koe, hoi ana i tēnei waka e hoa kua. Maha hoki ngā tauira ko puta mai raro i o whakakuranga nareira. Keha te hononga, Iwangino i te au Māori me te au whakari.
He maha, ko te hononga i Waimono i te ao Māori me te ao whakari ko ngā pūrākau, ngā kōrero, anō nei ko ngā mātāpono, ngā uara o te ao haka, ara ko ngā waiata, whakapapa, tikanga, te huarahi o te auahatanga mai, te pūtaku o te whakaro tai atu ki te atāmira, e rā mō āhuatanga.
Kia ora, tēnā rā wātu koe, kamatū, ki te te tiro tāua ki ngā ao e rua. I pēhea tō koutou ruku atu ki ngā hohonutanga o enei ao e rua i a koutou waihanga nei o koutou mahi.
Ai, he pātai pai tērā mō mātou, mō mātou he kamupene Māori. Ina he ririke mātou ki ētahi atu kamupene Pākehā rānei, engari mōku ake mā ngā tohutohu o a tātou tūpuna arahi nei a mātou. Hoki atu ki te taiao, te noho āio, takutaku, pure, rangahau, āwānanga nei, noho kanohi ki te kanohi, wairua ki te wairua, me te kaha pupuri i ngā uara Māori, ngā mātāpono Māori, arā ko te whānau, te whakaute, whakanui ngā āhuatanga e kawe nei i a mātou.
Ka pai, ka pai, nā reira. Kāore, kore i a koutou e waihanga nei e nei mahi. He wero, ki reira, nā reira, he ape e teonga, taumahatanga i roto i e nei mahi.
Ai, kia hau nei, e tori toru noiho a mātou e i tēnei ao. Nā reira, kua karanga au ki ngā mea Māori kia hara mai, ko te nuinga o mātou he kaihaka, anō reira toritoru o mātou ngā kaitohu, ngā kaituhi, ngā kaiwhakarite. Ia, ko te nuinga o tū ako au te rei, mau ngā pōtai maha.
Kia ora.
Anō reira, koera tētahi mea taumahatanga. He mea anō nei ko te whaipūtea, tēnei wā o te matuurita. Hei kawe nei, hei tautoko nei anō. Kia tū ai enei āhuatanga, mō te marea, mō a tātou iwi whānui no reira. Ai, koe rā ētahi o ngā taumahatanga. A tōna waka ki te kututumanako, ia.
Kia ora, tēnā koe, nā reira. Ai, kōrero ana mō ngā taukua saha, hea ētahi o ngā hua nui kua puta mai i enei mahi e hoa.
Ai, wow, kia au nei, ka pua ki te tāhuatanga o te ao Māori. Mā ngā waiata, e pua wai, ko reo rangatira, ka taea te Māori te kite atu I ngā momo huarahi I tēnei ao whakaari, te ao kanikani rānei, ka taea te kaihaka, te kite atu I ngā huarahi, o, you know, o tēnei momo ao.
Nareira, e tukananga, heha te anamata o Hawaii ki tū. Heha ngā mahi kai mua ia.
He nui.
I tōkau tō aroaro I tēnei wā.
Ai, mai te pūtaku o te ahunga mai o te kamupene, o te whare, haere ki ngā tōpito o Aotearoa. Me te ao whānui, whāngai atu ngā tamariki, ngā hāpuri Māori, ngā hāpuri, ngā iwi taketake. No reira, ka tū anō mātou ki Tamaki Makaurau. E ngā marama e haere ake nei, ri haere tātou ki Te Arawa, mō te ahurei o Aronui, me ira atu hāpuri o Aotearoa. Ko te tūmanako ai kia whāngai i ngā Māori, ka tū Māori ai tātou, tēnei momo ao whakaari o te haka theatre, o te haka tāpure, ahara nei. He te mea nui kia tū Māori ai tātou.
Ka mutu, mō te hunga e hiahiana, ki e tai atu kōrero whakaru ia tātou. Tai ohi e ratāda ki e nei wahi kau ki e nei te momo paki I te kāpane.
Yeah.
Me haere rātou ki hia mō e tai atu whakamāramatanga.
Ai, well, piri mai ki ngā you know, Instagram, ito Facebook o Hawaii ki tū. Ko te website anō hoki me te info at hawaikitū.com, koera te e-mera. Just, you know, pātuhi mai kia hau. Pātuhi mai kia hau. Aha ko te mataku, aha ko te weriweri, hara mai, kōrero mai, ai.
Ka pai, nā reina, e hoa hei whakakapi a taua kōrero I tēnei wā. I runga I era, he kōrero aki o ki ngā kai whakāre, e hihiana ki te takahi I tēnei ara, hihiana ki te whai I o tatu wai.
Wow, whaia, koeira te mea nui, nō reira. Yeah. Kia hau nei, me whakarongo aki ki tō ake pūmanawa e kōrero ana. You know, take inspired action. Mena, ka whiwhi tohu, koe, he whakaaro rānei, me tuku. Me tuku he ture pia kaua e tatari atu mō te rima hiekona atu I te rima hiekona me mahia, me tuku he imera he ahara nei, you know, take inspired action and karawhua whāia toru atu ngā whakaro ki te ao kia hoki mai ki a koe anō no reira, ai koeira pia.
Ka whakamahi au I tērā tikanga ka tukuna ma te rima ha. He konau e whakawā.
Ai.
E te punanga e mihi ana ki aku I whai wāhi. Kia mātou I tukaritaku o Ngāpui I tēnei rā. Te tūmanaku ka haumaru tō haere ni.
Ai, me tautau hoki.